Ni ladara kurasi nin bɛ Amérique jamanatigi jalaki ko a ye musaka kɛ ni hakilitanya ye.
You know, the president had a good first meeting. I shared my perspective with him. He shared his.
Kasoro demokrati ɲɛmɔgɔ min si bɛ san 80 na o b'a jalaki ko a ye Amérique jamana ka wari sarabaliya jalaki ka sɔrɔ a ma nin baarakɛ ni nafolo laɲini tigitigi ye. Kevin McCarthy y'a jira a ka kuma kɔnɔ kunnafonidilaw fɛ lajɛ nin kɔfɛ ko bɛnkan si ma kɛ nin waati nin na ni Amérique jamanatigi ye wa a y'a ye k'u ka hakilina tɛ kelen ye nka Californie mara ka lasigiden n'a sugandira baara ye ka ɲɛsin wasabulon ɲɛmɔgɔya ma wotesɛbɛn caman kɔ o y'a jira k'a b'a ye yɔrɔ min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ ni jamanatigi ye. White House ye kuma ta a ka fɔ la kuma falen falen hakika ani tilenni na.
And look, he wants to hear from the speaker. What's his plan? What is his plan on the budget? What is his plan to really?
O waati la, Joe Biden y'a jira ko ale b'a fɛ ka taa fɛ ka baara kɛ ni fanga ɲininaw ye ni danaya ɲuman ye. Diɲɛ sɔrɔko fanga ɲɛmɔgɔba in n'a fɔ sɔrɔko baw bɛɛ a bɛ balo ni juru ye. Nka a tɛ in n'a fɔ jamana yiriwalen tɔw. Amérique bɛ na ni sariya sariya tigɛ la gɛlɛya dɔ ye juru hakɛ. Wasabulon kan ka to ni dancɛ tɔgɔba nin ka kɔrɔta wa a ka ca la a bɛ bɔ kɛ ka sɔrɔ sɔsɔliba ma kɛ.
We've heard them over and over again talk about cutting Medicare, cutting social security.